Ay, 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 ay. Tizama pendo letu dale, mashallah, wenda nyota ishanga. Umenilogana chika pale pale, zimata wapampe wasione. Kuna wengine wanakesha kwa ganga, uje nilete ama picha na vanga, watuloge ili tujepisha na minawe. Hawajui si tunavyopendana, kama mapacha tunavyoendana, tumeshibana hadi tunafanana minawe. Mina kila sababu za kukupenda wewe, una kila sababu za kunipenda yehe. Oh baby namba unipende, au sinache kipande, tuwakomeshe wapambe wasopenda penzi letu. Wana chonga chongae, wana zonga zongae, wana chonga chongae, wana chonga chongae, wana zonga zongae, wana chonga chongae. Oh yeah, oh yeah, oh. Laiti maneno angekuwa yanatoboa, mwili wangu he ungejawa matobo. Mama o nishike kushike mi macho azidi kodoa, kodoa he kodoa. Wanasema umeniloga imekula kwao, koleza dikoba kina husta zao. Wenye wivu wajinyonge, tena wanywe vidonge, kwetu wache yasonge, oh yasonge. Kwako chizi milembe, penzi kilo ya sembe, sinipe nusu chizike, ni chizike. Mina kila sababu za kukupenda wewe, una kila sababu za kunipenda ye. Oh baby namba unipende, au sinache kipande, tuwakomeshe wapambe wasopenda penzi letu. Wana chonga chongae, wana zonga zongae, wana chonga chongae, wana chonga chongae, wana chonga chongae, wana chonga chongae. Wengine wanakesha kwa ganga, uje nilete ama picha na vanga, watuloge ili tujepisha na minawe. Hawajui si tunavyopendana, kama mapacha tunavyoendana, tumeshibana hadi tunafanana minawe.